nasema kisio konfaume. Amepata doa, nikatoa mbiu. Irudi Kampala kabla kumisi. Ikudo chinya, abi pari tutu. My daughter ya gawe, what my babe. Beki wara, kachodo meno. Latin beki wara, Latin I watch my gangi. My daughter to make a real woman, a supernatural woman.